Adeja kitongole kivunanyizibwa ku kutambuza amasannyalaze mu ggwanga kya Uganda Electricity Transmission Company Limited kigumizza bannayuganda naddala bawangaalira mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nti kikola kyonna ekisoboka okukakasa nti bafuna amasannyalaze agamala basobole okukola obulungi emirimu gyabwe. Bino byogeddwa Engineer Mark Namungo bw'abadde alambuzza bannamawulire ssaako n'abakungu okuva mu kitongole eky'eggwanga lya Japan ekya Japan International Corporation Agency kiyite JICA nga balambuza pulojekiti y'amasannyalaze Japan gyetaddemu ensimbi mu bitundu by'embalala Mukono. Pulojekiti eno eyitibwa Kampala Metropolitan Transmission System Improvement Project ng'egendereddwamu okuzimba substation z'amasannyalaze ezigenda okuvaako amasannyalaze agaweza ddala megawatts 6 ng'eno yakuwemmenta obukadde bwa dola za Amerika obuwerera ddala 12.
Kampala Metropolitan ekyensusso kyeyina mu Uganda yonna amasannyalaze agakozesebwa mu Kampala Metropolitan gasukka ku bitundu 5/10. Substation zino twazikoze mu ngeri nti eno egabira endala n'endala n'egabira endala n'endala n'egabira endala ate era ne zikonekitinga n'ebibibiro by'amasannyalaze. So kitegeeza senga tufuna obuzibu ku ludda olumu olw'okuba nti ziri connected tusobola okufuna ate amasannyalaze ku ludda olulala. Projekiti eno yatandika mwaka guwedde omwezi ogwokubiri batuwa emyaka 2 tulina okuba nti tugimaliriza omwaka ogujja mwezi ogwokubiri. Pozi ne progress essaawa zino eri bitundu 7/5 ku 10.
Ono era yongeddeko nti ne mu bitundu ebirala mu Kampala n'emiriraano bagenda kuzimbayo substation endala olw'ekizibu ky'amasannyalaze agatamala kifuuke lufuma.
Omulimu guno gumulaba tetugukoze wano wokka, tugenda gukola enamungona gye bayita Kawaala ne Mutundwe, tugenda kwongerako ku kapasite ye Mutundwe, tugenda kwongerako ne ku kapasite ye Bujagali n'esembayo walo substation empya eri Nakirebe eri kumpi n'oluguudo era nawo tukozewo emirimu gw'egiti. Ekigendererwa kya bino byonna kulaba nti tufuna amasannyalaze agamala nga bwe tumanyi nti eggwanga lyaffe likulaakulanira ku sipiidi ya kizungirizi. Amasannyalaze gano gakozesebwa mu industry, so ne industry zonna eziri mu Kampala Metropolitan zaalowoozeddwako. Amasannyalaze ge tukozesa ewaka ge bayita domestic load ago nago gakoleddwako.